Imana ibarinde.
Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. N'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi ndongera ngiharire abana bashaka ababyeyi babo bamenye bakivuka bakababura batangiye gutambuka, bamwe muri bo batibuka n'amazina yabo kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Niba warabuze umwana, ukurikire neza, ushobora kubonamo uwawe. Ndakira kandi ababyeyi bashaka abana babo, n'urugendo rukomeye rusaba ubutwari, kwihangana no kwizera. Ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wiki kintege
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe
rero.
Umwana wa mbere dushaka n'uwitwa Hodari wavanywe ahahoze hitwa muri Gatonde, dore hashize imyaka 46. Uwo mwana yarirwaga na sekuru witwa Ntawuruhunga, ava mu Rwanda ajyanywe mu gihugu cy'Ubufaransa. Umubyeyi we Hodari Jean Damascene atuye mu karere ka Musanze, umurenge wa Muhoza, akagari ka Mpenge, umudugudu wa Rusagara. Aratangira ambwira uko yatandukanye n'umwana we.
Yari kwa sekuru, kugira ngo ajye kwa sekuru nge nari mfunzwe.
Yego.
Ubwo ariyo ngiyo ababikira biyo muri icyahoze ari Gatonde, ababikira baramujyana, babajyanye n'abana benshi bagera kwa Gisimba.
Ubwo turi mu wuhe mwaka?
Muri 84.
84, umwana wawe arererwa kwa sekuru.
Kwa sekuru Ntawuruhunga.
Yego.
Kwa sekuru ngo ababikira niwe bamuvanye rero. Bisi n'abatwaye ari abana babiri bava indi imwe, ariko umwe ariwe wanjye. Twara abana benshi banyuze kwa Gisimba.
Babatwara se abo babikira babatwaye ari indi, ubahaye uburenganzira babatwariye iki?
Bo, ngo babatwaye nk'imfubyi. Kubwira na telefoni mubikire nti ari umwana wanjye mwatwaye mbere, iyo telefoni igikora twaravuganye, arambwira ngo naramujyanye nanyize kwa mu rukiko ngo nawe uzajye mu rukiko.
None yigeze akubwira niba ari sekuru wamuhagarariye, hari wamuhagarariye mu rukiko, izo mpapuro warazibonye?
Ntacyo yambwiye rwose, yayimye amakuru.
Yari mu muryango w'abahe babikira?
Ni ababikira ba hano i Musanze nyine, hano mu Rurenge bampaye adrese ye, ndamuvugisha nta nuko ansubije.
None se amaze kukubwira ko ugomba kujya mu rukiko, wigeze ujyayo kugira ngo ujye kubaza ukuntu umwana wawe yahavuye?
Ntabwo nagiye, n'ubushye ari procedure ndende, ntabwo nagiyeyo.
Hanyuma se umubyeyi wawe, papa wawe, so mu gihe umaze kuva muri gereza, wageze umubaza nimba ari watanze uwo mwana?
Bese umwana yarari hano mu Ruhengeri ubwo mfunzwe, umwana nyina amaze gupfa ajya kwa mukecuru wanjye. Ageze kwa mukecuru wanjye rero by'abakecuru ngo ntabwo tukuzi. Umwana ajya ku mugabo witwa Rwarinda, mwene wabo wa Ntawuruhunga wo muri Gatonde.
Yego.
Bamwohereza muri Gatonde kwa sekuru. No mubikira niyo yamuvanye rero.
Ubwo yari afite imyaka ingahe?
Yari muto cyane, yari gato ku buryo twamwitaga Kabundi. Twamwitaga n'akana gato ka Kabundi kazi no guceza, gafite nk'imyaka hari nk'ine itanu gutyo.
Yego. Wambwiye yuko bagiye ari babiri, undi mwana bajyanye ninde?
Undi yitwaga Habyarimana.
Akaba uwande?
Bavindimwe atari uwanjye, ariko ari uwo twabyaranye.
Aha, yari uwo mugore mwabyaranye Hodari?
Yego.
Kuva icyo gihe cyose nta bundi buryo wigeze ubona bwo kugira ngo umenye irengero, ndabyita irengero ry'umwana wawe, mbere yuko ushobora kuvugana na Marie Domitire Nyirakamondo uwo mubikira?
Reka da, ntandi makuru namenye uretse ko iyo mufaransa ari mwishwa wanjye ubayo witwa Randrada.
Yego.
yaje no mu Rwanda ndavuga nti wazamfashije gushaka umwana yaransubije ngo u France ni burindi cyane kugira ngo bano umuntu ni ikibazo niko ansubije ngo France ni burindi cyane kugira ngo bano umuntu ni ikibazo
yumvaga u Rwanda ari nk'u Rwanda rutatendi
yamwe ngo ni bunini
ariko wowe urakomeza urashakisha kugeza ubwo ugeze
kuri
Nyirakamondo
nshaka Nyirakamondo nshaka adresse yo mubikira Nyirakamondo barazima navuganye nawe gusi ariko nyima adresse
harandi makuru waba ufite yerekeranye naho abana bawe bashobora kuba baherereye uretse kumbwira yuko ari mama Nyirakamondo wabajyanye
andi makuru mfite rero ubwo bageze iyo ngiyo
yego
bamuhaye afitwe n'umuntu ngo ni umubyeyi we iyo ngiyo witwa Claude ni umuduva ni umuzungu
yego
witwa Claude ndi makuru mfite yara umuntu wagusirimwe na gatandatu ni mukuru numva ko ari docteur
umuhungu wawe ni docteur
hari undi mudamu hano bakibavana kwa Gisimba hari undi mudamu banyuzeho ubu asigaye arazi asigaye ari mu Bufaransa
yitwa nde
Afisa
yego
yitwa Afisa yitwa Afisa bibaye ngombwa nazabaza musaza we ejo nkazaguha adresse y'ungu Afisa azi ko babajyanye banyuze niwe
yego
aba bari batuye mu Bigogwe banyuze niwe rwose nakomeje kujya ndamubaza ariko wazambarijira mubikira akandangi akabwira uriya mwana wanjye ko ise ahari nakomeje no kubaza n'imiryango kwa seku nayo ko mwazamaye adresse niba muyifite barayinyima
bayikwimira iki kandi ari wowe se
sinzi rwose sinzi sinamenya rwose
hari ikosa wamukoreye hari icyaha wabakoreye ku buryo babikuduza
si umwana ko ari gatoya cyane yari gatoya cyane ari gato rwose ni ikosa naryo
uko biri kose ni uburenganzira bwawe nk'umubyeyi kugira ngo ushake umwana wawe kugira ngo umenye aho ari na wamenye kuriho nibyo dukora hano mu kiganiro agasaro kabura icyo dukora ni uguhuza ababyeyi n'abana ni uguhuza abana n'ababyeyi babo ni uguhuza abavandimwe abari bo bose babonanye n'ababo kugira ngo bongere bagire umunezero wo kumenya aho bari no kubana nawe rero tuzagufasha kugira ngo tumenye aho umuhungu wawe aherereye nawe uzakomeza udufashe uduha amakuru mu Faransa ntabwo ari kure ijwi rya Amerika rirahagera ndahamya yuko tuzakora ubushakashatsi bwacu bwimbitse nk'uko dusanzwe tubikora hanyuma ndahamagarira n'abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya bashobora kuba bazi uyu mama Maria Domitira Nyirakamondo wabaga mukushanje kera
hano mu Ruhengeri
wamenya umwana witwa Hodari ubusa umwana n'umugabo
ingwi na gatandatu
urumva rero ubungubu ni umugabo w'imyaka 46 amakuru atugeraho nk'uko tubabwirwa n'umubyeyi we akabavuga yuko ari umuganga niba mumuzi wa mu France umwana w'umuganga umugabo w'umuganga witwa Hodari nabyo mutubwiye ni dutanga tukaba tutaramugeraho muzatubwire mbere dushobore kumuhuza n'umubyeyi we icyo nkwijeje ni cyo ngushimiye kuba waje muri kino kiganiro agasaro kaburaga bwana Hodari Jean Damascene nkwifurije amahoro n'amahirwe ari kindi ushaka kongeraho hari icyo ushaka kubwira umwana wawe niba kumva kanuka kuri ku mutima umarenye igihe uvuga uti umwana wanjye niba nyumva dore icyo nshaka kumubwira
yose umwana wanjye niba yumva amenye yuko nyina yitabye Imana yego nabarabizi ariko papa umubyara arahari
ariko nongere nkubaze ikiganiro cyari kigiye kurangira ko kantura kagarukaho ni nkaho utekereza ko bashobora kuba baramubwiye ko utakiriho
nibyo nyine nibyo aziko nta mubyeyi n'umwe uhari
urakoze cyane ndizera yuko bizamushimisha kumenya yuko afite umubyeyi burya abana iyo babayeho badafite ababyeyi birabahungabanya ni burya kuba impfubyi ntabwo ari ikintu wakwifuriza undi yubaye impfubye kandi utariyo ukabanya kamwe bitari ngombwa nabwo ntabwo biba ari byiza bana byara ntago bamenya ko bafite sekuru ikintu hano dushyira imbere mu kiganiro gasaro kaburaga n'ukubaka imiryango ubwo rero nawe uzajya muri abo nongere ngushimire ngusezereho nkifurije amahoro y'Imana ngaho ukomere
amina amina amina
agasaro kaburaga
hashize imyaka 28 mu Rwanda mu cyahoze ari prefecture ya Butare muri komini ya Mbazi muri Mutunda hari hatuye umuryango mugari umuryango hategeka Imana Yosefu na Madalena Uwimana mu bana barindwi bari bafite hasigaye babiri gusa ariko muri bo ntawuzi amakuru yundi dufite ayumwe ukiriho warokokiye mu Rwanda yitwa Uwase Podina ubarizwa mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ahitwa Kukagugu ibatsinda arashaka musaza we ushobora kuba yararokotse nahamagaye madame Uwase Podina.
Yego.
Ni wowe Uwase Podina?
Yego mama Evan bahumugisha.
Urakoze cyane nawe Imana guhumugisha.
Yego
ndagushimira ko wategereje igihe gihagije kugira ngo dushobore kuganira muri kino kiganiro agasaro kaburaga
Imana icyubahiro.
Yego
sinshi cyane kuba byonyine numvise ijwi ryanyu nkamenya ko nanjye munyakiriye mbanje kwiha icyubahiro
nihabwe icyubahiro Imana nkuru kandi nzima
cyane.
Yego ukaba rero umaze igihe ushakisha musaza wawe witwa Uwimana Venusite.
Yego.
Byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Ni ukuvuga ko yari umwarimu urabizi abantu b'abasore ntago bakunda kuba bari kumwe n'ababyeyi babo.
Yego.
Noneho ko nibuka ko yari umwana nibuka kuko biri kose ashobora kuba yari kumwe na mukuru wari utuye Bugesera kuko naho yarahigishije.
Yego.
Intambara yari bagutyo nyine zitandukana gutyo simbibuka neza n'ababyeyi baragenda nanjye nari umwana hanyuma nyine bibaho ngaho intambara irangiriye bizarangira nyine numva ko ndi jyenyine. Hanyuma igihe kiza kugera aho narerwaga naje kuza muri Kigali nyine nderwa muri Kigali muri 1995 narerwa i Kigali.
Yego.
Nabanaga n'abantu twari kumwe bo kwa Kamuzinzi ngira ngo murabumva.
Ndabazi.
Yego. Kamuzinzi ka Rusagara.
Yego.
Yego mpabigiye kinini cyane muri ubwo buryo nyine bw'ubupfubyi. Hanyuma muri 2003 nza kumenya amakuru y'uko umusaza wanjye ashobora kuba yarahungiye Burundi agakora umushinga wa PNUD. PNUD ngo akaba ariyo yamujyanye muri Amerika. Ariko mbimenya by'amakuru kwa kundi nyine ubugiye mu cyerekezo cy'aho mwari mutuye ukabyumva abantu babivuga. Akaba ngo yaranditse iretse ayandikira umuntu wari inshuti wakoraga ku ikomine y'iwacu mbere nyine.
Yego.
Bakivuga amakomine. Umuntu yari inshuti ye cyane ari inshuti magara yitwa Leopoldi. Arambwa aramwandikira iretse ayiha umuntu bahuriye muri Amerika arayizana. Ayizana bambarimo bahuza amakomine irayoba ijya ku yindi komine sinyibuka ntago nibuka ikomine yagiyeho ariko abayisomye nibo bazanye ayo makuru baza guhura n'uwo Leopoldi ngo baramubwira ngo hari umuntu w'inshuti yawe wanditse iretse iraza ngo izi wacu turayisoma ngo ariko yaburiye mu madokima. Ubwo ni ukuvuga amakuru yahawe nta imeri nta telefone ntaki byaje nyine mu mvugo gusa. Hanyuma aho mbimenye njya kureba uwo papa kuri iyo komine ngezeyo ndamubaza uko bimeze arambwira ati nanjye babimbwiye mu mvugo ati nuko nabyagiye ati yongera adresi ati munarakurikiranye nkamenya ibyo ari byo.
None Podina iwanyu mu muryango mwarabana bangahe
twarabana barindwi barindwi batandatu
ku buryo ubu tuvugana niba Venusiti uw'Imana kiriho mwaba muri babiri gusa musigaye mu muryango wanyu
yego ni twaba turi babiri gusa
iki gihe cyose kikaba gishize utaza amakuru ye n'abataza amakuru yawe
ntayo nzi gusa nuko nabimenye ngumiza kuvyegera narifite umukansorenge wankansorengaga aza turahambwira ati tujye mu mujyi aho PNUD ikorera turebe mu bitabo ko hari umunani hari uwihaye Imana nari nahaye ifoto yanjye w'Umudage hanyuma arahambwira ati rero ati ntabwo byakunda ati kereka byibura ugiye ku cyicaro cya PNUD Burundi ati birashoboka kubwo ari umuntu wize wageze mu ishuri ejo akaba yarakoreye uwo mushinga ati birashoboka ko yaba wenda bafite abagifite amadosiye yiwe bakaba baduha adrese ati kuko Amerika ni nini ati bumva niba twebwe turi ku mugabane w'Ubudage ati ntabwo twamenya aho PNUD ati kandi PNUD igira amashami menshi ati kereka ugiye iyo ngiyo i Burundi ukamenya uko bimeze hanyuma urumva nabaga ndi jyenyine ndi n'umwana no kwiga ari ibibazo mbese ari ibibazo bitandukanye nyuma nyine ndabyihorera no mu kanserenge wanjye tugiye mu bitabo tukareba ibyerekezo byo muri Amerika tukabona n'ibintu bisaba kuba ufite communication n'abandi bantu bagufasha basi nyine intege zikika gutyo ngumiza gutyo ariko njyewe byonyine nduhuwe ndumva nduhutse umutima kuba numvise ibyanyu kuko nabashakisha igihe kirekire aho nitaye kwa kane kwazi igihe cyagera amarira akaba yose avuga ese mana kuko nzabonana n'umuvandimwe gute basi niyo nagira nanjye umuntu nyumva numva ko wenda mfite uwo tuvukana byanezeza hanyuma icyo gihe cyagera nkigunga mbese nkabura uko nagenda yo nkavuga nti wenda nanjye mfite umuvandimwe nkajya muhamagara wenda
Polina ndakumva Polina ayo marira yawe azashira uwo mubabaro uzatuza umusaza wawe niba kiriho tuzamubona ahari hose tuzahagera tumushake tumubone hanyuma tuguhuze nawe ihangane ntuhogore birumvikana ni ukugusubiza mu gihe cya kera ni igihe gikomeye ndakumva ayo marira yawe yarekaze kubera ko nabyo birakuruhura
umva uwo mukuru wiwe wari utuye i Bugesera yajyanye n'abana bose n'umugore yari hari n'abana bane babikanye n'abana bane
komera
n'umugore nawe basi yaba akiriho niwe nari kubaza na adresse zose kubera njye nari umwana ubwo rero icyo gihe nyine kuva icyo gihe muri 2003 nta yandi makuru nongeye kumenya urumvure uko ivi yari yandikiye uretse ntabwo nawe yamenye amakuru ngo yenda abe yamadresse neza byarangiriye aho ariko numviye agasaro natangiye kujya kuvuga numva nsubijwemo ibyiringiro ndavuga nuko biri kose najya no gusenga abakozi b'Imana bakambwira ngo ariho n'umumaro ubundi nkavangirwa nkumva mbese nitakarije icyizere rimwe nkabivamo ariko njye ndavuga nti Imana ishobora byose mu ijuru hari Imana igihuza abatandukanye nitudahurira muri iyi si no mu ijuru tuzahura gusa nari mfite umuhangayiko nari narashakishije nimero zo ku ijwi ry'Amerika abantu bakambwira tuzajye mu mujyi utanga itangazo abandi mbese birancanga ngeze aho mbivamo ndabyihorera ariko numvise akasaro ndavuga nti Imana yo mu ijuru byonyine kuzumva ijwi rya Venuste umukozi mba numva uri nk'umukozi w'Imana pe
Imana ni igomba guhabwa icyubahiro ni
nukuri ndavuga ni mana byonyine numva numvise ijwi ryiwe nzahita numva ko n'irya musaza wanje naryumvishe ariko shimye imana ko mumvugishije maze iminsi mbaza Olivier natanze itangazo mu kwa kabiri nkajya numva abandi baratambukwaho ariko nawe akankomeza arambwira ko mwashatse ntimwambona bitewe yenda n'ama network ariko shimye imana kuko nari natanze itangazo kuri wa ruje barambwira ngo bagiye ngo gutwandika impapuro ngo bandikire pinite ngo ubwo amakuru bazampa ngo bazaba bazayambwira ndategereza ndaheba nabyo nayitanze rikurikirana n'iringiri
rwose ndakwizeza yuko ibyo mugenzi wacu Olivier Satwasumba yakubwiye nibyo nkuko muzi tugira abantu benshi ariko uko muje mwese tuba tubafite mu gitabo tukagenda tubakurikiranya uwo tudahamagaye umunsi tumuhamagara ejo uyu munsi byari bikugezeho kugira ngo nguhamagare kandi nkwizeze yuko aho muri PNUD turahagera turahazi tuzahashakira Amerika nubwo bakubwiye ko ari nini nini nari kwiragendwa ku buryo kuhabona umuntu ntabwo bikomeye nubwo bitoroshye ariko kuhabona umuntu ntabwo bizagora kubera ko dufite amakuru y'ifatizo yo kugenderaho kugira ngo dushakashake icyo nshaka nuko wongera ukanyibutsa amazina y'ababyeyi banyu kugira ngo nawe nayumva azavuga tuni jyewe uvugwa ababyeyi babo bitwaga nde bande
mama yitwa Guimana Madalena
yego
niyo mpamvu ngira ngo najya kambyumva ndi umuto yababivuga nyine ko sogokuru ajya kwandikisha uwo musaza wanjye ariyo yandikishije ariko nyirizina iry'ababyeyi yitwaga Harinda Intwari
yego
Harinda Intwari Uwimana Venus ngira ngo nimba kuri diplome hariho Uwimana ntabwo mbizi niba kuri diplome hariho Harinda Intwari ntabwo mbizi ariko iryo Harinda Intwari nirye n'Uwimana nirye na Venus teri kabirye
ayo ni amakuru meza azadufasha cyane aho yaba
ari yakwiyumva kimwe papa yitwa papa ni Hategekimana Joseph
hanyuma icyo gihe mwari mutuye mu kuhe musozi
muri Mbazi Imutunda
ndaharuzi
ego ni umufuti wiwe yayandikiye yakoraga kuri komine Mbazi Imutunda una amakuru meza kugira ngo nasobanukirwe yumvise ureho polide wakoraga imbazi kuri komine Mbazi Imutunda nani mu gace ka Mutunda
yego
uwo mushuti yari umushuti we cyane muzi ndi umutoya cyane bagendana basangira urumva no kuba yaramwandikiye agira ngo abe ari we amuha amakuru yuko wenda hari umuntu uhari nyerekana ko nabiketse uwo rewo polidi wakoraga kuri Mbazi Imutunda aramutse amwumvise yahita amenya ko ari we undi muntu yakumva akamenya ko ari we ni musaza wanjye w'i Bugesera kuko bajyaga kwita amazina ameze kimwe yeah. Musaza wanjye yitwaga w'i Bugesera yitwaga Haganje Intwari umwe yari Harinda Intwari undi ari Haganje Intwari urumva musaza wanjye w'i Bugesera yitwaga Haganje Intwari Innocent
undi
akitwa Harinda Intwari Venuste hakaba na Mukashyaka Christine
uwo Mukashyaka Christine
abo nibo nibuka
yego
abo nibo nibuka ndumva ari Mukashyaka Christine
uko biri kose wa Sepolina amakuru mpaye arahagije nzayaheraho kugira ngo nshobore gushakashaka uyu musaza wawe ndizera ko nzagira ibyishimo byo kubahuza hagati aho nkunda kubisaba n'abandi bose nakiri hano mu kiganiro mbere yuko mbareka mbaha umwanya nk'umunota umwe kugira ngo muse n'abandiki barwifunguye muyandikire uwo mushaka nkabaha ikibazo cyoroshye ndababaza nti uwo musaza wawe hari ndi ntwari uwimana Venus iti niba ariho akaba kumva muri kano kanya fata uyu munota umubwire icyo ushaka kumubwira kikuri ku mutima umaranye imyaka 28
umva icyo namubwira byonyine kumenya ko ariho gusa nkamenya ko ari muzima nkamenya ko nanye mfite umvukana nawe kose yanezeze niyo abatakiriho hakaba hari nk'umuryango yasize kuko icyo gihe bavuga ko yanditse bavuga ko yashatse n'umugore habaye basi hariho n'umuryango wiwe wenda w'abana cyangwa se n'umugore wiwe babaye bakiriho wakaba atakiriho akagira unyumva akumva ayo mazina y'amasana yazi yanezeze nanjye nkamenya ko mfite umuryango nkamenya ko nanjye mfite mbese kumva ko nanjye nagira uwo mpamagara akanyitaba
Polina uwase ndagushimye cyane ndasenga cyane kugira ngo musaza wawe yumve ikintu kiganiro yumve kumushaka
ukuri narashatse abana tubana nta muryango mfite abana batatu babambwira bakimara kumva ko natanze itangazo barishimye babambwira ngo bakeneye kubona tonto wabo rwose Imana yo mu ijuru iramutse impuje nawe namwe yampuje namwe yazabahijuru kandi ndereza yuko murayikwiye
urakoze cyane
mwanzi igihe kujya muhumuriza imitima inaniwe kuko njyewe nananiwe
oya komera ntucike intege
ibyo bikomeye aho ari nanyumva azumve ko nihebye bikomeye nyene kumva ijwi ry'umuvandimwe mvukana nawe ibyo gusa birahagije nta wundi ufasha bundi nyene ijwi ry'umuvandimwe mvukana nawe
Polina ndahamya yuko musaza wawe n'Imana imukomeje yakumvise ndahamya yuko bitazatinda nkazagira ibyishimo bikomeye byo kubahuza nkakugarurira icyizere n'umunezero ku mutima ukeneye ngaho rero ndagushimye cyane nkushimire kandi kuba wizera ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga kwifurije amahoro y'Imana
yego kindi nta mutaragenda
yego
muramutse munamubonye mukamwamubwira ko mama yavukaga Isave aho bita Ishyanda
ndaharuzi
yego yahita bimenya ayo masano yose yahita yumva ko ari twebwe
yego
Imana ibahe umugisha mwinshi ndishimye ubunda mbese yaboneka atanaboneka ndanezerewe mu mutima wanjye kuko mbumvise ibyo birakwiye
unabashakishije
igihe kinini gishoboka ariko Imana yo mu ijuru ibambera umugisha utagabanyije
urakoze cyane nawe Imana iguhe umugisha kandi ikomeze igukomeze izaguhe icyo yaguteguriye
nukuri Imana yo mu ijuru iduhane umugisha
agasaro kaburaga
Rwanda umwaka kawijumbi 1994 ku muhanda uva mu Ruhengeri ungana ku Gisenyi ubone hagati ya Musanze na Rubavu abantu isinzi barahunga bagana muri Zaire umwana w'umukobwa warufite imyaka 2 yabonanye n'ababyeyi be yitwa Uwimana Beatrice atuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo murenge wa Kinyinya akagari ka Gasanze umudugudu wa Nyabitare ahitwa Gashanze ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze umubyeyi wantoraguye yitwa Mariselina yambwiye yuko yantoraguye mu nzira zijya Ruhengeri na Gisenyi noneho ndamubaza nise ababyeyi banjye wabo bazi arambwira ngo uya ngo nagutoraguye ufite imyaka 2 arangije arambwira ngo nari nambaye umupira muremure w'amaboko agenda nk'ibimenyetso gusa n'amazina mfite ntabwo mbizi niba araye gusa ashobora kuba yarankizeho amazina yiwe kuko ntabwo watoragura umwana w'imyaka 2 ngo akumenye amazina
ni ukuvuga ko Beatrice Uwimana ari amazina wahawe n'umubyeyi wagutoye hanyuma se agutoye yakubwiye neza ko yagutoye hehe
yantoraguye mu nzira zijya Ruhengeri na Gisenyi ubwo niza Musanze
agutora yagutoye bahunga bagana muri Zaire cyangwa se yagutoye hari abagaruka bahungutse bagaruka mu Rwanda hari cyo yakubwiye
yantoraguye 9 kane ngo abantu bari bari guhunga bari kugenda za Kongo
yego hari cyo se yaba yarakubwiye warufite imyaka 2 birumvikana ni imyaka mike ku mwana kugira ikintu yibuka ntabwo byoroshye ariko se wowe hari ikintu wibukaga hari akazi nabakwitaga waba waramubwiye hari izina ry'ubyeyi wawe waruzi niki wibuka wamubwiye
uwo mubyeyi yambwiye ko yambajije ngo nkamubwira ngo yitwa ngo Imana none wakomereza ngo uw'Imana ntabizi niba ari uw'Imana niba ari ak'Imana ariko yakomereje uw'Imana Beatrice ngo niwe warishyize
nta zina ry'umubyeyi wawe wibukaga nta n'inyuguti n'imwe ritangira wumva wibuka ntacyo wamubwiye
namubwiye ngo niba ari Shaka na Ngarambe ubwo nyine akomerezaho muka Shaka na Ngarambe nabwo nabizi nimba ari bo
birumvikana niba waramubwiye Ngarambe n'izina ry'umugabo Shaka ubwo ribaye ry'umugore birumvikana ko byaba muka Shaka ndumva yaragendekereje bya nyabyo n'ibintu nta kindi kintu wibuka uretse ibyo yakubwiye wamubwiye icyo gihe nta kindi kintu wibuka birumvikana
ntabwo nibuka
none se Beatrice waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga birumvikana ko ushaka kumenya niba hari umubyeyi wabuze umwana ukavuga uti niba hari umubyeyi wabuze umwana ni jyewe ndabyumva neza nicyo cyakuzanye gukura ufite umubyeyi wakureze akagukunda akakubwira ati doraho nakuvanya ariko umwana wanjye ndakureze ugakura uvuga uti ndashaka no kuzamenya niba kuko ababyeyi wanjye bakiriho birumvikana hashize imyaka 28 ufite imyaka 30 n'ubwa mbere ushakishije n'ubwa mbere ugerageje kumenya niba ko hari umubyeyi waba warabuze umwana ukavuga uti ngize Imana nasanga ari jyewe n'ubwa mbere ubikoze mbere ntabwo wigeze ubitekereza
nibyo nabitekereje ejo bundi nganiriza umuntu w'umupapa duturanye arambwira ati rero ku ijwi rya Amerika hari ukuntu ushaka ababyeyi bawe bakabaho noneho ndamubwira nti mbabarira unshakirize numero umubabaro w'uko nakuze nta mubyeyi n'umwe arazinshakira arazi niko guhamagara ku ijwi rya Amerika
warakoze cyane kuduhamagara iyo muduhamagaye turabitaba tukabumva tukabafasha urwo rugendo muba mukora mushaka imiryango yanyu mugira ngo mwiyubake niyo mpamvu naguhamagaye uyu munsi kugira ngo tuganire nongere nsabe abumva ijwi ry'Amerika muri ikando kanya ndi kumwe na Beatrice Uwimana n'umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 2 muri 94 ababyeyi be bashobora kuba baramubuze bahunga bageze mu Ruhengeri bagana muri Zaire umwana w'umukobwa nta kintu yibuka icyo abyumbye wamutoye nuko papa we ashobora kuba yitwa Ngarambe nyina akaba ari Shaka ubwo ni Mukashaka Beatrice Uwimana niba ababyeyi bawe bariho niyo baba batakinariho baba bafite umuvandimwe abanyarwanda baravuga ngo ntabapfira gushira niba hari ukiriho mubwire munota dusigaranye icyo umushakira birumvikana kirazwa ariko uyu ni umwanya mbaha kugira ngo buri wese yinigure muri ku mutima kivuge mpari ariko nta muvugiramo rwose muri kano kanya nguhaye ni iki wumva ushaka kubwira ababyeyi bawe niba bakumva
ikintu nababwira ndabonye nakwishima nkanezerwa cyane kuko kubaho nta muvandimwe n'umwe birambabaje niyo batagira icyo bama cyangwa icyo bamarira ariko mfite umuvandimwe byanshimisha kurusha
birumvikana n'ibyishimo umuntu wese yifuza ndakumva akababaro kawe gukura uri nyakamwe kuba ushaka kubabona kwifuza kubona ababyeyi n'umuryango n'abavandimwe ni ibintu buri wese yifuza ndagira ngo ngushimire nshimira cyane umubyeyi Marcelina wakubonye ntagusige ku nzira akakurera akagukuza umumpere indamutso y'urukundo nawe rero ndagushimiye kuba wizeye ikiganiro agasaro kaburaga ukomeze wizere nitugira icyo tugeraho tuzaguhamagara ngaho ugire amahoro y'Imana
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Undi mwana dushaka n'uwitwa Uwase Eugenia bakundaga kwita Fiette yarafite imyaka 4 muri 94 iwabo bari batuye ku Kakiru hafi y'ikigo cya gendarmerie ahari polisi y'u Rwanda muri iki gihe uwitwa Kayitare Eugene niwe se atuye mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mutete agari ka Gaseke umudugudu wa Rasaniro ikaze kwijwi rya Amerika none ni iki kikuzanye mu kiganiro agasaro kaburaga
nigeze kukwandikira nanyujije ku muntu wundi ariko ntanga inomero zanjye nta WhatsApp nari mfite icyo gihe ariko ndabifite ariko ndabona navuze umwana muri 94 afite imyaka 4
uwo mwana mwaburanye mute byagenze bite
mu gihe cy'intambara 94 twari tugiye Kacyiru kuri polisi noneho ajyana na nyina wabo nyina wabo ngo aramubura njye ntabwo twari kumwe ndegura byumva naho njye njyenyine bahungana na nyina wabo ngo aramubura mu nzira mfite imyaka 4
uwo mwana yitwaga nde
amazina yo ntiyari ayazi we yari umwana mutumba yake natazi guhamagara yitwaga Fiette niko twamuhamagara Fiette nibyo yari ahazi ariko ubundi twe twari twara mwinshi wa Seuje ni ariko we ntayazi
ntabwo mwigeze muyamubwira ntabwo umwe yamubwiraga
ntabwo twayamubwiraga uramwumva imyaka 4 twari tutaramubwira amazina yuko yitwa
ariko Fiette yari arizi ku buryo aramutse akiriho hari uwamutoye yaba yaramubwiye ati wacu banyitaga Fiette none se yaba yaraziwe amazina yanyu yaraza amazina ya papa we
natwe ntiyari atuzi ariko yarazi nk'amakristu gusa numva yari ayazi rwose numva baraduhamagara
ku buryo yashoboraga ku hari umubajije bati papa wawe yitwa nde yashoboraga kurivuga reka dusubire inyuma gatoya mutuye ku Kacyiru hafi ya polisi hanyuma
kera yitwaga gendarmerie
yego hanyuma birakubita murahunga twibutse gato kugira ngo turebe aho uwo mwana ashobora kuba yaranyuze
banyuze iyo mu nzu ushobora gukomeza ariko natwe niho twanyuze nyine turakomeza gusa inzu iyo banyuze yindi ariko amakuru namenye nyuma banyuze iyo mu Ruhengeri noneho ngo hari umujandarume bamwita ku mujandarume w'umukobwa utaha ku Kibuye ngo aza kubona umwana kuko kera ari umutayeri
yego
ndodora hariya kuri polisi kuri jandarume nyine abajandarume bari benshi bari banze nawe abadoderaga noneho ngo abona uwo mwana amakuru ye yanyuma nzi
yego
uwo mujandarume w'umukobwa utaga iwabo n'iki ku Kibuye simuzi urabyumva yaravuze ngo uri mwana n'uwa tayiri kwa kana gatoya kiza
yego
kwa kana na katayiri ngwara gafatara akajya n'amakuru ya nyuma y'inzi ndabwo ni umukarapu wabimbiye amakarapu n'abantu batwazaga abasirikare bibeze go gutyo
yego
ati namubonye ati umujandari umuntu amutwara wo ku kibu isinze zina bari banzi ni benshi n'ayo makuru ya nyuma nzi
ntabwo ugeze umenye izina ryo umujandari umekazi wa mujyanye
oya ni benshi baduteshaga mu rugo wanjye ntabwo muzi izina
uretse ayo makuru y'uko ajyanwe n'umujandari umekazi nta kindi wamenye
nakinamenye narashakishe mu bigo by'icyo by'ingezi kongo hose ndashaka kuko bamanikaga amafoto umuntu akagenda akareba akandika akazi bapi ndashaka ndabura nyine nta muri sisemwe nashakishije biratinda ndarekera niyo ndica nibwo nini nkufisha agasaro kaburaga reka nzakwandikire
yego
kandi harababonesha rwose bakiri bato
birumvikana ko nawe wizera ko wawe nawe wamubona hari abana be ni ugutega amatwi kenshi radio ijwi rya Amerika kubera ko abo bana yo banyuze mu kiganiro babategereje yuko mubumva kugira ngo
radio ndayikunda cyane
yego no muri kino kiganiro wumvisemo abana bashatisha ababyeyi babo birumvikana ko imyaka ntabwo ihuye w'imyaka ibintu y'imyaka ntabwo ari kimwe ariko abana bagenda babona ababyeyi n'ababyeyi mu kazi abo n'abana banyu none Kayitare ugarutse mu Rwanda uravuga uti nashakishije aho muri Kongo ndeba niba hari amafoto amanitse ariko no mu Rwanda hari ibigo by'impfubyi hari nka SOS
Kacyiru
wabara yegereye
oya ntabwo nagiye nagiye muri Seychelles
hari impamvu yatumye utabegera ngo ubabaze niba umwana wawe ashobora kuba yarahanyuze
hari igituma ntabajije nuko urumva niba navuze nti yajyanye n'uwo muntu wo ku Kibuye ntabwo yagarutse Kacyiru sada ariko Kacyiru wenda abantu benshi bakoragamo bari banzi bari kumbwira ko arimo harabonabonaga nzi bakoraga mu kigo cya Kacyiru isoresha ya Kacyiru
yego
nari kumubona niyo mpamvu ntagiyeyo
nuko hari n'ibindi bigo by'impfubyi hirya no hino mu gihugu byagiye byakira abana baturukaga muri Kongo badafite ababyeyi ubwo ndagira ngo dufatanye urugendo dushakishirize hamwe turebe aho fiete jenya uwase yabadi kubya amahirwe kubw'Imana n'izina ry'umunyarwanda wasanga fiete aho yicaye yumva ijwi rya Amerika yakumva tumubuza ati uwo nguwo ni jyewe niba fiete koko yaragize amahirwe akaba akiriho mwarambukanye mukagirana muri Kongo akaba yaragarutse mu Rwanda ashobora no gukomeza uwo mujandari umekazi niba akiriho wawaragize impuhwe zikomeye akihambira kuri umwana ntamutange ntamutererana akamukomeza akamurira akamukuza uwo akaba akiri kumwe abo bose niba bakumva Kayitare fata uyu munota ubabwire icyo ushaka kubabwira nzi ko ku mutima wawe hari byinshi ugerageze kubihina ubihinire mu munota umwe ugire icyo ubwira umwana wawe niba akumva ugire icyo ubwira n'uwo wamutoye niba akumva mbere yuko turangiza ikiganiro
murakoze uwamubara yamutoye rwose akamenya ko adafite se na nyina hafi yamubwira ko yariho kandi nawe niba akiriho Imana ikaba yaramubwiye ko akiriho Imana ikomeze nibura nkifuza kuzabonana nawe Imana ikimufashije mu rukundo
urakoze nawe ikizere ufitiye ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro ka Buraga ni ikizere kidukomeza kiduha imbaraga zo kugira ngo ukomeze kubakorera no kwihangana mutegereje ko tubahamagara nabyo bituma tubona yuko mutwizeye kandi mudukunda nkwifurije gukomeza gutegereza wizeye nkwifurije amahoro ngaho rero wirirweho kandi ukomeze wumva ikiganiro agasero kaburaga
murakoze mwese finished
agasero kaburaga
hashize imyaka 20 nitanu igihe inkambi z'impunzi zasenywaga abantu baratatanye bakwira imishwaro ababyeyi batandukana n'abana muri bo Nsengimana Munyembabazi iyo Natani yari afite imyaka 11 aburana n'ababyeyi be bahunguka bagaruka mu Rwanda umubyeyi we Bampire Anastasia atuye mu karere ka Rulindo umurenge wa Burega hitwa Karengeri yandikiye ikiganiro agasaro kaburaga dusaba kumuhamagara ngo adusangize amakuru y'umwana we narabikoze urakoze cyane ndagushimiye ndi hano ku ijwi rya Amerika nari nguhamagaye ngira ngo tuganire
yego yego wakagira impungu wakagira urugori we wakagira imfura we ugaheka we
urakoze cyane mubyeyi
urakahora n'impundu wakagira Kagame waduhaye u Rwanda rwiza
oh urakoze cyane rwose
kuri rwose ndakumvishije numva Mbese yewe ndahantu nemo kwivugisha njyenyine
oya ntukivugishe wenyine duhari
nari njyenyine ndahantu njyenyine ujye we no kubyomera wasanga ndahantu hameze nko muri pariki
nari nguhamagaye rero ngira ngo uze mu kiganiro ubu turi mu kiganiro agasaro kaburaga
yego gaheka
nagira ngo nguhe umwanya tuganire umbwire amakuru y'uyu mwana wawe ushaka uyu mwana wawe mwatandukanye mute
mwana wanjye twatandukaniye muri Congo
yego
ahitwa Goma kandi tugeze ahantu hitwa Isake iyo baganaga Simpazi
yego
bamwe baganaga mu Rwanda abandi bapfa gushwiragira bagenda ntabwo mbizi niwe twaburaniye ntabwo nongeye kumubona kandi n'amatariki namuburiyeho sinyaza ahubwo ngo twarimo guhunguka dutaha kuri ubu hari dufite nk'imyaka nka 20 hari n'itanu cyangwa n'umunani ntabwo mbizi neza
yego hashize igihe kinini birumvikana ariko nibyo koko iyo myaka 20 n'itanu niyo rwose ishize none se uyu muhungu wawe Nsengimana Munyembabazi Yonatani
yego gaheka
icyo gihe yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka ingahe
yego
mbese duhunga yararangije yarize imyaka nk'itatu y'imyuga
yego
y'imyuga yo hambere
yego
yari yavutse nane gatatu niba ariho n'umubyeyi niba mbese niwe wabimfashamo kansubiza umutima mu nda
hari abandi bana wari ufite hari abandi bana usigaranye
hari abakobwa hari mushiki we witwa Kuradusenge
yego
hari n'uzayisenga hari na Byukusenge
yego
abo ngabo ni bashikiwe mbese ubu ngubu twari mu mahanga ubu ngubu turi kumwe bari mbese nanjye ndi
ni byiza ubwo mba mbikubajije kugira ngo aramutse abumvise abamenye bimuhumurize yumve ko agifite abantu be bamushaka bitume nawe yihutira kubasanga
mbese wakagira inka zikamwa we mbese uramutse umumvumburiye ariko ko nazahura nkaguterura
nkaguheka
nkagutera nkaguheka nzajya no kugura amata wari nka yaguha ukayanywa rwose uramutse ubikiriyemo ingufu mana yanjye agahinda karanyishe
mpore mubyeyi mpore
ahubwo hashize igihe numva nta gisubizo nkwirwa ku gasaro kabuze nkabaza nkumva burimo kubwira baba babonye aba meza abiri abonye banyirakura babonye banye nanjye ndimo nkavuga ngo ese mana hari uwamvanjye akanyitira ibintu kuko buri wese byaramutangaje ngo agakecuru kazi kuvuga bene byo ubu ndavuga mfite imyaka 90
ufite imyaka 90
mfite 90
Imana igukomeze guhimbaraga rwose ikomeze kugenda imbere ikomeze kugenda imbere
tubifashijemo mbese ukambane uwo muntu nazi wawe nkaguheka
kwa mubyeyi urakoze rwose nzakora ibishoboka kandi nongere nkwisegureho dufata igihe kinini rimwe na rimwe kugira ngo tubahamagare atari ugutinda ntiduhera ntiduhera nuko tuba tubafite muri benshi nkuko nabibabwiye nkanga kugira uwo nsimbutse undi uje wese nkamugenera igihe cye kubera yuko mwese muba mubabaye nta ugomba kuruta undi igihe iyo kigeze buri wese ndamuhamagara mfata igihe nkamuhamagara tukaganira kugira ngo inkuru ye igaragare kandi uwe amwumve n'abadufasha gushaka nanjye mfata igihe bintwara igihe ariko mbikora nishimye nezerewe iyo mwishimye nanjye ndishima nawe rero nzagufasha 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 yego
yewe
karame
uwe rero urabimbwiye numva subirwemo intege ndi umuntu usenga nduwa Yesu nta kintu keretse abiyi si nibo batameze neza naho twebwe nawe uri umuhuzuri mbese mana yanjye ntabwo nabona uko mvuga ahubwo nari ndimo kuvuga ngo se mana hari aho ujya uhamagara nyine uti mwe ntimukajye mumpamagara numvaga ashaka kukubaza nimbeze ko naheruka kwiyumva ku cyumweru sintiri mu kazi njya gusenga nkirwa numva nkumva ntumbuze mbese mana byagenze
biranshimishije cyane ko nshoboye kuguhamagara nkaba nshoboye kuvugana nawe wa mubyeyi we ibyishimo
ni byinshi ninginezerewe kuko navugaga nese watambarije aho ndi ntambaza umuryango we mbese wanamubwira utaho wamusize yararuti niho akiri uti niho akiri rwose uti kwivuka uti niho ahandi uzi niho akiri karame karame
ye wari uri murangiza uvuga uti aho yabasize kwivuka niho mukiri
ngo niho tukiri bashikire nyine baraho kuradusengera uzayisengera aho uti nabyo uko usenga shingiye kabiri
ni byiza rero niba koko Yonatani munyembabazi Nsengimana ariho akaba yaratandukanye n'umubyeyi we bageze ahitwa Sake bahunga amenye yuko bamushaka bamwifuza n'uwaba muzi yaramubonye akaba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya ikiganiro Agasaro Kaburaga yatubwira mubyeyi nkunda mbere yuko nkureka nkunda kubiha abandi babyeyi bose nawe ndabiguhaye abantu bose baje muri kino kiganiro mbaha umunota umwe kugira ngo babwire icyo babwira uwo bashaka bamubwira icyo bafite ku mutima hashize imyaka 25 utandukanye n'umwana wawe Nsengimana munyembabazi Yonatani iyi myaka yose ishize umutekereza buri munsi umwifuza wifuza kumubona ubu ngubu niba kumva niki ushaka kumubwira ufite umunota umwe ngaho ndawuguhaye wiharire
ikintu ushaka kumubwira ndamutse mubonye wamubwirira tuzaze rwose uti murumuna wawe aragushaka uti namwe mwaburana guti yari yahatsindiye uti ntiwari uti ni umubyeyi abyaye abana bane witwa Nsengima witwa irasubiza avuze n'abuzukuru
yego
ebe iyo bivuze gutyo byishimo birandenda nkabura ukuntu uvuga numva nakwigaragurunda ahantu h'igishanga ndi njyenyine agahinda karanyishe utaramutse kubonye rwose uti nta kibazo uti ntacyo wabura wamubyaye wabura warashatse wabura uri wese uti ntuzatinye kugaruka mu Rwanda nta mahoro uti nta kibazo kihari
nzamubwira kandi nawe ndahamya ko ashobora kuba abyumva ngusezereho umubyeyi ngushimire kuba warategereje iki gihe cyose kimwe n'abandi babyeyi bose cyane cyane abantu bakuze bo ku myaka yawe nibutsa bumva ijwi rya Amerika ko ufite imyaka 90 ukaba wumva ijwi rya Amerika buri munsi ukaba udukunda nawe ngusabiye amahoro ngusabiye ubuzima ngusabiye ituze ndagushimiye izo nka wasabiye zizakamwe tuzazisangira
uraka ireka za Kagame zose n'urugori rwose n'abana n'imfura n'ubuheta ndetse n'umuntu w'imfura n'ubwo nshaje bwose ndi umuntu usenga uri muri Yesu ahubwo agahinda niko kanyike k'uwo mwana
ntukagira agahinda kazashira komera
nukamukumbira ngo uzabona nageze iwawe kandi nzahagera uzabona nani
uzahagira mubyeyi ngaho rero ukomere
reka nkubwire gatera nande
yego
urabona iriya nzu y'umukuru wacu ukagana nyine nubwo ari muri Amerika yakiriramo abashyitsi yose nigera iruhande nkayitegereza nkavuga ngo wenda umwana wanjye ari mu nkarangara nkamwikanga ngasenga nkabona ndamubona ari n'akantu kamwe nuza mu iradiyo nakabona nkagira ngo niwe no mu nzira nkamubona
uzamubona niba akiriho nta kabuza uzamubona ukomeze wizere
ukagira urugori we no kubunyibutsa ku cyumweru bizongera binyureho
nzabihitisha rwose uzajye wumva Agasaro ka Buraga amasezerano duhanye nzayubahiriza
nguhaye amashini impundu ni ukuri kw'Imana uri umushakashatsi uri uwa Yesu uragahorana Imana n'akazi keza ko kubaho kose n'umwuka muzima
urakoze cyane Imana ihabwe ikuzo
ndakwishimiye urampamagaye numva birantunguye numva nakwira Imana Yesu we wapi cyubahiro ni ukuri ntabwo turavugana ku mwuka ariko ku mutima n'Imana iduhujije iratuzi iranatwumva
yego
ni umuntu byarabatangaje ngo umuntu w'agakecuru ngo umenye iryo se ngo wabikuye n'ibibazo byinshi n'agahinda k'umwana wanjye
ngahukumye
bashiki wawe bariho buzi bariho rwose uti nawe ariho nta kibazo ntabwo yasuye umusezero ni wakiri
nzamubwira
yuki munyambabazi nuzana uzayisenga uti nawe yasubiye ku isambu uti ntuzagira ikigutera ubwoba uzasubize nta kibazo nta bugambanyi yakoze nta kintu mbure gemba nuzira ati
yego
noneho urabona kuri uwo muhuzo ubwo iminota sinyirengeje sumva wareyo ko ndagutindiye numva nazi wawe tukibane
byanshimisha twajya tuganira tukarikesha
ukuru uzajya umwaniza wenda nka ninjoro nko nk'igihe cya ninjoro igihe bari muri ntarungu igihe bari muri ngira inama uzajya umpamagara twiganirire utari ku kazi
nzajya nguhamagara twiganirire mubyeyi
uzajya ubanubonera kugeza iruhande y'akazi yes, ukuntu meze neza numvise umutima wururutse nishimye Imana Yesu we
birashimishije nanjye kuguha ibyishimo nicyo tubereyeho
bariya rero bakubwira uko bakubwira ndakumva harimo abababona bakarira njyewe sinzi uko namenya nahita mvuga ngo njye niwe nshaka ndaje tubonana niba ari Kigali niba ari nayo ndagusangayo
Imana ihoraho rwose ndahamya ko tuzabonana nibyo byishimo ntegereje
kandi nzabikora mfite ibyiringiro kuba ubunyibutse kuri uyu munsi nanjye ntayise ubundi nayifashaga hasi ariko nakanjye niguye ndakena ariko ntabwo njya nkenena kwirati kuri telefoni
oya rwose uri umujyambere ukomereza aho ngaho niho tuzaguhamagara nitugira amakuru tugomba kukugeza aho ngaho rero ukomere ukomeze ugire icyumweru cyiza
urakahora impundu n'urugori rwiza ndishimye ndanezewe ndirirwa nzaguma nkusengere nawe ufashe
nanjye ndagusabira
amen amen mwirirwa akazi keza
ukomere mubyeyi
amen amen
Agasaro ka Buraga karabonetse
hano dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga mbashimire kuba mwagikurikiye muri benshi nawe niba ufite wawe wabuze hamagara ikiganiro agasaro kaburaga nimero ni 00 1 2 7 4 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo 00 1 2 7 4 7 4 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.